Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
In South Africa.
Trending
in Saudi Arabia.
Saudi Arabia.
Trending in Bahrain.
Bahrain.
Very powerful. Thank you very much, Senior Deputy Bishop Nizad. What a mighty time. So blessed people. The message I wanted to bring today is a very big message. It's a long message. You give it on Sunday. We'll start early on Sunday, probably at 6 o'clock sharp or at 5 p.m.
Tutaanza mapema kabisa siku ya Jumapili pengine saa 11 jioni ama saa 12 jioni.
But tonight,
lakini usiku wa leo,
I want to start by presenting two clippers that we have not presented.
Inataka kuanza kukuwasilisha viwete wawili ambao bado hatujawaonyesha.
And then receive some pastors that have joined us.
Kisha kuwapokea baadhi ya wachungaji ambao wamejiunga pamoja nasi.
And so we have here.
Hivyo basi tunaye hapa.
Joanne Juma. This is how crippled she was for about 14 years, if I remember very well.
Hivi ndivyo alikuwa kiwete kabisa kwa yapata miaka 14, kama nakumbuka vyema.
14 years was crippled in this form. I don't know why it's not sharp, but the others are sharp.
Kwa miaka 14 alikuwa kiwete kabisa katika njia hii.
Yes, that's exactly now better. So for 14 years she was crippled, and this is how she was.
Kwa miaka 14 alikuwa kiwete kabisa na hivi ndivyo alivyokuwa.
Hospitals gave up.
Hospitali walikata tamaa.
And, you know, you see that right hand.
No, huo mkono wa kuume.
Cannot even touch down.
Hata uweze kuguza chini.
And so, it's amazing.
Na kwa hivyo yashangaza kabisa.
The mother used to carry her.
Na baba, mama yake alikuwa akimbeba.
Totally carrying, very heavy woman.
Alikuwa anambeba, alikuwa mwanamke ambaye ni mzito lakini alikuwa anambeba.
As you can see, she is not young, so she's a heavy woman already.
Kama vile mnavyoweza kuona yeye si mtoto hivyo basi tayari ni mwanamke mzito kabisa.
And then carrying her.
Halafu anambeba.
And then she was healed at the revival meeting.
Halafu akaponywa katika mkutano wa uvuvio.
We caught up with her recently.
Tulikutana pamoja naye hivi baadaye.
The bishop went to the mayor. They found her still walking.
Wakati masomo yalikuwa yanakuja tulipata bado anatembea.
And she's still walking. That right hand remains there as a mark.
Na bado anatembea na mkono wa kulia ukipata kama alama.
Okay, there is the way they say a cripple has walked. I know our editing team will have to. Okay, let's take a little time now. But very, very powerful. Very powerful. And there is another cripple. It might be, but we discovered again. Walked. He used to crawl backwards like that.
Alikuwa anajivuta nyuma namna hiyo.
Amos Kiprotich. Was totally crippled.
Alikuwa kiwete kabisa.
And he used to crawl backwards like this.
Na alikuwa anajivuta kwa nyuma namna hiyo.
Like that.
Namna hiyo.
Throughout.
Kote kote.
And then when the Lord raised him, this is how he's walking now.
Halafu wakati Bwana alipomuinua hivi ndivyo anatembea.
He has even grown.
Hata amekuwa mkubwa.
And you see the bishops went in there. You see Deputy Bishop Professor Mbuna herself is on the ground.
Unaona kwamba maaskofu walikwenda kule. Unaona naibu askofu mkuu Professor Mbuna.
And you find Dr. Toromo is also on the ground. The deputy director, the director of medical services at Kuru County.
Unapata kwamba daktari mwenyewe Toromo yuko pale ambaye ni mkurugenzi wa afya na matibabu katika jimbo la Nakuru.
And we are told this is an autoimmune disease.
Na tunaambiwa kwamba hili ni gonjwa lisilo na tiba.
This is not your cerebral palsy that the Lord has been healing.
This is your cerebral palsy tu ya kawaida ambayo Bwana amekuwa akiponya.
And so, which is also very devastating, cerebral palsy, they are totally crippled.
Ambayo pia ni mbaya sana zaidi, huwa viwete kamilifu.
But this is an autoimmune disease, that's why he was also blind, he was losing sight.
Lakini hili ni gonjwa ambalo halina tiba, na ndio sababu pia alikuwa anapoteza kuona.
Now you see, normal young man given back to his parents.
Lakini sasa maona kwamba ni kijana ambaye ni wa kawaida kabisa amerejeshwa kwa wazazi wake.
And then there are a few pastors that have joined us.
Halafu kuna wachungaji kadhaa ambao wamejiunga pamoja nasi.
First of all, I want to receive my son.
Kwanza kabisa kanisa ninataka kupokea mwanangu.
I want to receive back my son, Reverend Maluma from Canada.
Kwanza kabisa ninataka kumpokea mwanangu kasisi Maluma kutoka Canada.
Reverend Dr. Maluma from Canada.
Kasisi Daktari Maluma kutoka Canada.
I welcome you, my son, if you're attending.
Ninakukaribisha sana mwanangu iwapo unasikiliza.
And I know that I'm going to soon have conversation. We are going to have conversation with you because the Messiah is coming. Time is critical. Everybody has to be on board.
Na najua kwamba hivi karibuni tunaenda kuwasiliana pamoja nawe kwa sababu Masia anakuja. Wakati ni nyeti kabisa, lazima kila mtu aje katika upeo.
Everybody has to be given a chance to prepare for the coming of the Messiah.
Lazima kila mtu apewe nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia.
And then in Kitale.
Halafu Kitale.
We receive very senior members of the clergy of the African Divine Church.
Tuliwapokea wachungaji wa ngazi ya juu kabisa kutoka katika kanisa la African Divine Church.
And they spoke.
Na walizungumza.
I wish we would get a little sound bite of what they say very powerfully on radio.
Na walizungumza kwa nguvu kabisa kabisa kwenye masafa ya radio.
They said right now.
Walisema sasa hivi.
They spoke by themselves. They spoke and they said right now.
Walizungumza wakasema kwamba sasa hivi.
Then we were very shocked to see that he is walking here. He has arrived. And so tremendous healing from the anointing. If you want to, he mentioned that his child has come from Kijabe. He said he saw one who was healed. That I didn't know that. From Kijabe. For the child. The leg has healed. They were waiting for the prophet that was promised that would prepare the nation. And then they were very shocked to see him walk around here. To see him walk around here. To see him ministering here. Commanding the prophet, calling the cloud of God. And they were very stunned. They said they must join this. Like this since he was born. For the 10 years he has been pastoring, he has not seen a church of this nature, a church with this level of anointing, preaching righteousness, holiness, repentance throughout, and he's saying more.
Malawi,
a very senior pastor has joined us in Malawi.
Mchungaji wa ngazi ya juu kabisa alijiunga pamoja nasi toka Malawi.
Very, very mighty.
Koko kabisa.
And he said he is now very blessed.
Na akasema kwamba sasa amebarikiwa sana.
That his churches are not in the darkness anymore.
Ya kwamba makanisa yake hayapo gizani tena.
And so this is a very, very powerful time in the church, Pastor Elisha Jombo.
Hivyo basi huu ni wakati wa nguvu kabisa kanisani mchungaji Elisha Jombo.
He's saying there very powerfully. He says, I am senior pastor Elisha Jombo.
Anasema kwamba mimi ni mchungaji mkuu Elisha Jombo.
Founder of Light of Divine Light Church with 8 branches.
Mwanzilishi wa kanisa la Divine Light ambaye lina mabewa manane.
And a membership of 664 across the nation.
Na washirika 664 kote kwenye taifa.
Through this communication I hereby officially confirm my firm decision to join the ministry of repentance and holiness.
Pitia mawasiliano na haya, mimi ninadhibitisha kirasmi kabisa au muamuzi wangu wa kujiunga pamoja na huduma ya toba na utakatifu.
And wholeheartedly we are joining the only ministry that is preparing the church for the coming of Christ Jesus the Messiah.
Na kwa mioyo mikunjufu kabisa tunajiunga na huduma ya pekee tu ambayo inaandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha.
Kindly consider our humble request.
Tafadhali zingatia ombi letu la unyenyekevu.
Respectfully in Christ Jesus.
Kwa heshima katika Kristo Yesu.
Senior Pastor Elisha Jombo.
Mchungaji mkuu Elisha Jombo.
My own son.
Mwanangu mwenyewe.
Welcome to the house of the Lord.
Karibu katika nyumba ya Bwana.
Welcome to the family of the Lord.
Karibu katika familia ya Bwana.
This is a very powerful time.
Huu ni wakati wa nguvu kabisa.
And I know that our leadership, the leadership of this ministry was yesterday having a conference with the church in with the senior pastors of Malawi.
Anajua kwamba uongozi wa huduma hii hapo jana walikuwa wanafanya kongamano kubwa kabisa na uongozi wa Malawi.
We know that time is coming when the Lord will bring me to Malawi.
Tunajua kwamba wakati unakuja ambapo Bwana atanileta Malawi.
And you will also visit with us here at the temple of the Lord where I'm talking from.
Nanyi pia mtatutembelea hapa katika hekalu la Bwana mahali ambapo nazungumza tokea.
So we welcome you in the mighty name of Jesus, the senior church leadership from Cherangani, Kitali, and also in Malawi.
Hivyo basi tunawakaribisha katika jina kule Yesu, kanisa la ngazi ya juu kabisa kule Cherangani, Kitali, na pia kule Malawi.
And then senior pastor Harry Bandia Tuyaga in the United States in Kentucky.
Halafu mchungaji mkuu Harry Bandia Tuyaga kutoka katika Kentucky, Marekani.
Revival Church, Lexington, Kentucky, USA.
Kanisa la Uvuvio kule Lexington, Kentucky, Marekani.
And he joined us with a very big church. He has actually a huge church, which is going to be filled, very powerful church.
Na analo kanisa la
kubwa. It's grouped out. It's a very light church. It has two aisles.
Na amejiunga pamoja nasi na ana kanisa kubwa kabisa kabisa ambaye hivi karibu.
We are going to fill this church now.
Tunaenda kulijaza hili kanisa sasa.
I welcome you, my son.
Ninakukaribisha mwanangu.
In the U.S.
Kutoka Marekani.
From Kentucky.
Kutoka Kentucky.
Lexington.
Lexington.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kula Yesu.
The Lord loves you.
Bwana nakupenda.
We are one family.
Sisi ni familia moja.
On one journey going to the kingdom of God.
Kwa safari moja kuelekea katika ufalme wa Mungu.
And so we thank you so much for joining us.
Hivyo tunakushukuru sana kwa kujiunga pamoja nasi.
And then Pastor Michael Fori Amakwa in Ghana.
Halafu mchungaji Michael Fori Amakwa kutoka Ghana.
Welcome in the mighty name of Jesus.
Karibu katika jina kule Yesu.
And so it's such a time, the family of God is awesome right now.
Hivyo basi ni wakati mkuu kabisa familia ya Mungu yapendeza sana sasa hivi.
Very, very powerful.
Ya nguvu sana kabisa.
And then blessed people tonight.
Halafu watu wabarikiwa usiku wa leo.
Tonight has been tremendous. You've been going through the revival meeting.
Usiku wa leo imekuwa kubwa kabisa, mmekuwa mkipitia zile mikutano za Uvuvio.
The revival is so awesome, it's so big right now.
Uvuvio ni wa kupendeza, ni mkubwa sana kabisa sasa hivi.
Christ Jesus the Messiah is coming.
Kristo Yesu Masiha yuaja.
I don't have much time, but I'm reading the book of 2 Peter chapter 3.
Hatuna muda mwingi lakini nasoma kitabu cha Petro ya pili sura ya 3.
2 Peter chapter 3.
Petro ya pili sura ya 3.
You can begin from verse 3, it says.
Unaweza kuanzia mstari wa 3 asema.
Above all,
kwanza kabisa,
you must understand,
ni lazima mufahamu,
that in the last days scoffers will come.
Ya kwamba katika siku za mwisho watakuja watu wenye kudhihaki.
Scoffing and following their own evil desires.
Wakidhihaki na kuzifuata tamaa zao mbaya.
They will say, where is the coming he promised?
Watasema je, iko wapi ile ahadi ya kuja kwake aliyoahidi?
Ever since our ancestors died,
tangu baba zetu walipokufa,
everything goes on as it has since the beginning of creation.
Kila kitu kinaendelea kama kilivyokuwa tangu mwanzo kuumbwa.
But they deliberately forget that long ago,
lakini wewe kwa makusudi hupuuza ukweli huu ya kwamba hapo mwanzo,
by God's word, the heavens came into being. We are created, in other words.
Kwa neno la Mungu, mbingu zilikuwepo, ziliumbwa kwa maneno mengine.
And the earth was formed out of water.
Nayo dunia ilifanyizwa kutoka ndani ya maji.
And by water.
Na kwa hayo maji.
By these waters also the world of that time was deluged, which means inundation, was covered with water, was flooded.
Na kwa hayo maji, ulimwengu wakati ule uligarikishwa.
The world of that time was deluged and destroyed.
Ulimwengu wakati ule uligarikishwa na kuangamia.
Inundated and flooded.
Uligarikishwa na kufurika kabisa maji.
And destroyed.
Na kuangamizwa.
Verse 7 says. By the same word, the present heaven and earth are reserved for fire.
Kwa neno hilo hilo, mbingu za sasa na dunia ya sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto.
Being kept for the day of judgment.
Zikihifadhiwa hadi kwa ajili ya siku ya hukumu.
And destruction of the ungodly.
Na kuangamizwa kwa watu wasiomcha Mungu.
Then verse 8 he says.
Kisha mstari wa 8 asema.
But do not forget this one thing, dear friends.
Lakini wapenzi, msisahau neno hili moja.
With the Lord a day is like 1,000 years.
Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu.
And 1,000 years like a day.
Na miaka elfu ni kama siku moja.
The Lord is not slow in keeping his promise.
Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake.
As some understand slowness.
Kama watu wengine wanavyodhani kukawia.
Instead, he is patient with you.
Badala yake yeye anawavumilia.
Not wanting anyone to perish.
Maana hataki mtu yeyote angamie.
But everyone to come to repentance.
Bali kila mmoja aifikilie toba.
In other words, to come to the knowledge of Christ.
Kwa maneno mengine kupata kumjua Kristo.
And so, blessed people.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa.
You can imagine.
Waweza kuwazia.
That in the recent past.
Ya kwamba hivi majuzi.
As such a scripture was read.
Andiko kama hili lilisomwa.
It really fitted within the notion.
Kwa kweli iliambatana kabisa na zile nadharia.
The notion that says, look, the world is always moving on the same.
Zile nadharia ambazo zinasema kwamba tazama ulimwengu karibu inasonga tu kama kawaida.
It is going on the same.
Inaendelea tu kama kawaida.
We wake up in the morning.
Tunaamka asubuhi.
We shower, brush our teeth, we go to work.
Tunaoga,
breakfast, go to work.
Tunaoga, tunasugua meno, tunakula kiamsha kinywa alafu tunaenda kazini.
And then in the evening we come back in the evening.
Halafu jioni tunarudi.
Meaning they were saying life was totally reliable, flat line, a straight line.
Kumaanisha kwamba walikuwa wanasema kwamba maisha ilikuwa kutegemewa ilikuwa ya kawaida tu.
It's amazing.
Lakini yashangaza.
That at this hour, when after the Lord sent us to you.
Ya kwamba katika wasaa huu, baada ya Bwana kututuma sisi kwenu.
You cannot say the same again.
Kwa wakati huwezi sema jambo hili tena.
Because they have already called the locusts. I have called the locusts on your screen.
Kwa sababu tayari nimeziita nzige katika runinga zenu.
The biblical locusts that you saw in Egypt.
Nzige za kibiblia ambazo mliona kule Misri.
Except that at this time I have called it to the whole globe. The whole earth.
Ijapokuwa tu kwa wakati huu nimeziita katika ulimwengu wote mzima.
I have called the coronavirus to the earth.
Nimeita virusi vya corona duniani.
And you see how life has changed on the earth.
Na mnaona jinsi ambavyo maisha yamebadilika duniani.
Totally changed.
Yamebadilika kamilifu.
And right now you hear of a new strain. The locusts are over there.
Nzige ziko pale.
I called these locusts.
Niliziita hizi nzige.
Globally.
Kote kote duniani.
And they were all over all the nations.
Na zilikuwa kote kote kwenye mataifa yote.
All the nations.
Mataifa yote.
In big swarms. I know he's going to put it for you on the screen.
Katika vikundi kubwa kubwa kabisa najua kwamba atawaweka katika runinga.
Big swarms like rivers.
Katika makundi makubwa makubwa kama mito.
And they are flowing like clouds across different towns. Recently we showed them to you.
Na zilikuwa zinaperuka kabisa kama
mawingu. Different nations.
Kote kote katika mataifa
kama mawingu. Up to Brazil and Australia.
Hadi kule Brazil na Australia.
Biblical locusts of Egypt.
Zige za kibiblia za Misri.
Now. Called to the entire earth.
Sasa zimeitwa katika ulimwengu wote mzima.
Tremendous blessed people.
Ya ajabu watu wabarikiwa.
India, you remember they flooded India, Pakistan, Ethiopia, everywhere.
Hadi India, Pakistan, Ethiopia, kila mahali.
And at the same time, the coronavirus.
Na pia kwa wakati huo huo virusi vya corona.
And now you hear.
Na sasa mwasikia.
you hear that this strain in India is a double mutant.
Wasikia ya kwamba hii aina ya virusi ya corona kule India ni ya kuzalishwa mara mbili.
The coronavirus is what I'm talking about right now.
Virusi vya corona ndio ambayo nazungumzia sasa hivi.
And that strain in India.
Na hile aina ya corona kule India.
We are told it's a double mutant.
Tunaambiwa ya kwamba ni ya kuzalishwa mara mbili.
Then now the new reports have it that strain has entered Kenya.
Na ya kwamba habari mpya ni ya kwamba hizo report hizo ya aina ya corona imeingia hapa Kenya.
And we are told also it has entered UK and Italy.
Na tunaambiwa ya kwamba pia imeingia kule Uingereza na pia Italy.
And at the same time.
Na pia kwa wakati huo huo.
We are told that there is a new strain from China that has entered India right now.
Tunaambiwa ya kwamba tunayo aina mpya pia kutoka China ambayo imeingia India sasa hivi.
The strain from India is unbelievably virulent.
Aina ya corona kutoka India ni ya kutoaminika kabisa, ni mbaya sana zaidi.
It is virulent.
Ni ya kuambukizana sana zaidi.
And then it brings death very fast.
Halafu inaleta vifo kwa haraka kabisa.
But we are told that there is a worse strain that has crossed over from China into India.
Lakini tunaambiwa ya kwamba kuna aina nyingine ya corona ambayo ni mbaya sana zaidi, ambayo imevuka toka Uchina hadi India.
Which we are told is much worse. That the one in India kills in 2 to 3 days upon infection.
Ambayo tunaambiwa ya kwamba ni mbaya sana zaidi kuliko ile ambayo iko India, ya kwamba inaua tu yapata siku mbili tatu hivi baada ya kuambukizwa umekufa.
So when I read the book of 2 Peter chapter 3 verses 3 on,
hivyo
nina verse 9.
Hivyo basi ninaposema kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 3 hadi mstari wa 9.
When I read that scripture,
ninaposoma hilo andiko,
in the past you could have said, oh, but life goes on as usual.
Hapo awali ungesema ya kwamba oh, lakini maisha yanaendelea tu kama kawaida.
If you told somebody the Lord is coming to church, they would have probably questioned you, what do you mean?
Kama ungeambia mtu ya kwamba Mungu anakuja kuhukumu, pengine wangekuuliza, je, unamaanisha nini?
But now you can see the direct intervention of the Lord upon this argument between wickedness and holiness.
Lakini sasa mnaweza kuona yale maingilio ya moja kwa moja na Mungu duniani.
You can see a direct intervention of God upon this conflict, into this conflict between good and evil.
Mnaweza kuona kuingilia kati kwa moja na Mungu kati ya mabishano hayo.
The Lord is now seeking the attention of all humanity.
Sasa Bwana anatafuta umakinifu wa wanadamu wote.
That's why such a time serves us with such a great honor and privilege.
Ndio sababu ni wakati mkuu kabisa yetu kupatia heshima kubwa kabisa na tunuku.
To bring to you this announcement that the Messiah is coming.
Kuwaletea hili tangazo ya kwamba Masiya yuaja.
Because now you can see clearly.
Kwa sababu sasa mnaweza kuona kwa wazi kabisa.
That the earth.
Ya kwamba dunia
has changed forever.
Imebadilika milele.
And I think that every single human being out of the 8 billion will have been infected with the coronavirus.
Na nilisema kwamba kila binadamu kati ya wale bilioni 8 ni lazima ataathirika, ataambukizwa na hicho kirusi cha corona.
Now you see every nation taking that vaccine which is a piece of the virus and injecting each person. Every nation is going to be 8 billion injected with a piece of that virus.
Sasa mnaona kila taifa wanachukua hicho kipande cha hiyo kirusi na kudunga kila mtu anaenda kudungwa na hiyo kirusi.
The message that I wanted to bring you is quite extensive, so presented on Sunday.
Ujumbe ambao nilitaka kuwaletea ni mrefu kabisa, hivyo basi tutawaletea siku ya Jumapili.
But the Lord has spoken with me.
Lakini Bwana amenena pamoja nami.
In that tremendous dream.
Katika ndoto hiyo ya ajabu.
The Lord cut a huge leaf from the tree of life inside heaven.
Bwana alikata tawi kubwa kabisa kutoka katika mti wa uzima ndani ya mbingu.
Let me just repeat that interrupted. The Lord with his hand, he cut a huge green leaf from the tree of life in the throne of God in heaven.
Bwana akitumia mkono wake alikata tawi kubwa sana kabisa la kijani kibichi kutoka katika mti wa uzima katika enzi ya Mungu Baba mbinguni.
I have never seen such a huge list.
Sijawahi kuona tawi kubwa namna hiyo.
And then he came and found where his two servants were seated.
Halafu akaja akapata mahali ambapo manabii wake wawili wakuu walikuwa wamekaa.
Then he placed the huge leaf on a huge table that was there.
Halafu akaweka hilo tawi kubwa kabisa juu ya meza kubwa kabisa ambayo ilikuwa pale. Ambayo ilikuwa mbele zangu.
And then the message we gave the bishop the other day.
Halafu ujumbe aliopeana.
By voice.
Ujumbe ambao alipeana kwa sauti tuliwapatia maaskofu ile siku nyingine.
A tremendous voice.
Sauti kuu ya ajabu.
So the Messiah is coming.
Na kwa hivyo Masiya yuaja.
As a people.
Watu wabarikiwa.
And we know just recently the senior archbishop was in a situation.
Na tunajua kwamba hivi majuzi tu askofu mkuu alikuwa katika hali mbaya.
The reason I say this is because we are opening the churches from next Sunday. Not this one here, but the other one, 16th.
Sababu ambayo ninasema hivi ni kwa sababu tunafungua makanisa tarehe 16 Jumapili ijayo ile nyingine.
Pastoring the sheep of Christ.
Kuchunga kondoo wa Kristo.
Is a serious responsibility.
Ni jukumu lililonyeti sana.
Even when the announcement came from government that now people can go back to church, but make sure one third of the congregation sit in there.
Hata wakati tangazo lilipokuja toka kwa serikali ya kwamba sasa watu wanaweza rudi makanisani, lakini muhakikishe kwamba theluthi moja ya watu wanakaa mle ndani.
We still had to stay back.
Ilibidi tukaweza kukawia kidogo.
Because taking care of the sheep of Christ is a huge responsibility.
Kwa sababu,
very huge.
Kwa sababu kushughulikia kondoo wa Kristo ni jukumu kubwa sana zaidi.
You cannot just plunge them into the mouth of death.
Huwezi kuingiza tu katika kinywa cha kifo.
We decided to take some time off to study. To study the entire situation and the development.
Tuliamua kuchukua muda fulani ili kwamba tukaweze kuangalia hali ilivyo na pia maendeleo.
Why?
Kwa nini?
Because you remember when I decided to shut down the churches, the altars of the Lord.
Kwa sababu makumbuka, wakati nilipoamua kuyafunga madhabahu za Bwana.
That was so key.
Hiyo ilikuwa muhimu sana.
Only now we understand that some bishops could have been 6 feet under right now.
Sasa hivi
and some pastors and some members.
Sasa hivi tu ndio tunaelewa kwamba baadhi ya maskofu na wachungaji na washirika wangekuwa wamezikwa sasa hivi.
Following what happened to the senior Archbishop Litunda.
Kuzingatia kile kilichomtendekea Askofu Mkuu Litunda.
If the Lord in that dream did not take me to pull him out of the teeth, the jaws of death.
Iwapo Bwana katika ndoto hiyo hangenipeleka ili kwamba nimngoe toka katika meno ya kifo.
The night when his life turned for the worst, he was now under machine support.
Usiku ambao sasa maisha yake yalikuwa yamegeukia kuwa
kwa mbaya. Could not breathe on his own, could not do anything on his own now.
Alikuwa anategemea tu mashine, hangeweza kupumua kivyake sasa.
See, you people died next to him, left and right. Four people died right in front. He says he could see them dying there. And their percentage was much lower. We're going to put for you a doctor from the Kenyan, the KMPD, so that you may hear what he said. Kenya Union for Medical Practitioners and Dentists Union. We're going to put it over here in a moment.
Hivyo basi na katika hicho chumba cha wagonjwa mahututi watu walikuwa nakufa
kutoka ICU.
Katika hicho chumba cha wagonjwa mahututi.
People died. He said people died left, right next to him because it was a small ICU.
Alisema ya kwamba watu walikuwa nakufa kushoto kulia kwa sababu ilikuwa chumba cha wagonjwa mahututi kidogo.
And he said he saw people dying. Right there.
Aliona watu wakikufa pale pale.
And they were trying to resuscitate them, could not.
Na walikuwa wanajaribu kuwafinya ili kwamba wakapate kuwaleta katika afueni lakini hawangeweza.
Then they cried.
Kisha wakakauka.
Then the trolley, you could see the stretcher being brought.
Kisha ungeweza kuona machela ikiletwa.
And then they were put in the body bag.
Kisha wakawekwa katika lile begi la maiti.
And then carried and taken to mortuary.
Alafu wakabebwa na kupelekwa katika mochari.
They saw four people die right there.
Alisema kwamba aliona watu wanne wakifa pale pale.
And only now is he able to tell us the narrative.
Na ni wakati huu tu sasa hivi ambapo anaweza kutueleza maelezo hayo hadithi hiyo.
Because he says when he went into that, when his situation dipped, got worse.
Kwa sababu anasema kwamba wakati hali mbaya, hali yake ilikuwa mbaya zaidi.
He says he cannot remember what was happening.
Anasema kwamba
he was gone.
Anasema kwamba hawezi kukumbuka kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa sababu alikuwa ameenda kabisa.
He was being supported by machine.
Alikuwa anategemeza tu na mashine.
And then he told us.
Halafu akatuambia.
That the greater part of that wonder.
Ya kwamba sehemu kubwa kabisa ya ajabu hilo kuu.
Is that the people that died in his eyes actually had 40% of lungs destroyed, some 45%, much less than him.
Ni ya kwamba watu ambao walikufa machoni pake akiona mapafu yao ilikuwa imeharibiwa 30%, 40%.
Okay, I have said 40 and 45, please just listen.
Watu ambao walikuwa nakufa wakati ambapo alikuwa anatazama mapafu yao yalikuwa yameharibika kabisa 40%, 45% hivi.
And for him, you know that his lungs, using HR CT scan, using the high resolution CT scan, his lungs were 96% damage, 96.
na wajua kwamba katika hali yake kutumia ile picha ya HR City Scan mapofu yake ilikuwa imeathirika kabisa 96%
using high resolution CT scan
kutumia high resolution CT scan
it is very accurate
hiyo ni uhasaka kabisa kamili
it gave an imaging and calculated 96% of the lungs were destroyed
ilipeana ile picha na kufanya hesabu ya kwamba 96% ya mapofu yake ilikuwa imeharibiwa kabisa
that's why you see the first contact I had with the doctors that were attending him
na unaona kwamba yale mawasiliano ya kwanza ambayo nilikuwa naye na wale madaktari ambao walikuwa namshughulikia
when they told me the figures of the lungs the huge figures over 90% 96% damage the first thing I asked them what can you do
wakati waliponiambia ile idadi kubwa kubwa kabisa ya mapofu yake ambayo ilikuwa imeharibika ya kwamba zaidi ya
imeharibika na with the virus tafadhali
ilikuwa imeharibiwa kabisa na vile virusi vya corona 90% 96% kisha swali la kwanza niliwauliza je tufanye nini
and the doctors told me
kisha madaktari wakaniambia
I realized they were very they were trembling they were in a panic
niligundua kwamba walikuwa na wasiwasi walikuwa na tetemeka
because I saw so many missed calls on my phone
kwa sababu niliona walijaribu sana kunipigia simu
but when I got back they gave me that news but I realized the panic
lakini alafu nilipowapigia tena wakanipatia hizo habari lakini walikuwa na wasiwasi na kutetemeka
and so I asked them what can you do on that state
alafu nikawauliza je mnaweza kufanya nini kwa hali hiyo
then he said this one
kisha akasema kwamba hii hapa
when it's this extensively damaged
wakati ambapo imeharibika vibaya namna hii
this is what we call a gone case just forget it
hii ndio ambayo tunaita ya kwamba kesi ambayo imeenda kabisa hii sawa tu
so I was shocked I understood I didn't do a talk about death
hivyo basi nilishtuka nilielewa ya kwamba walikuwa wanazungumza kuhusu kifo
and then again another message that came to where he was rushed the ICU
hala kwa sasa ujumbe mwingine ambao ulitoka mahali ambapo
alizwa
kwa ICU na lile ambulance
they say 96% damage here we are dealing with a monster and the outcome is usually very poor so when that text came I understood what they were talking about they were talking about death they're essentially saying that it is not possible for him to come out of this
walisema huko ya kwamba kuathirika na kuangamizwa kwa mapapu 96% hapa tunashughulika na kifo na hapa hali ni mbaya
sana they put it, they were shy of saying that they said we are dealing I said how bad he said no here we are dealing with a monster
walisema kwamba hapa tunashughulika na kitu ambacho ni kibaya sana zaidi
and then they say the outcome is usually very poor kind of too they were saying that normally they must die
alafu wakasema kwamba kwa kawaida matokeo yake huwa ni mabaya kabisa hivyo basi nikaelewa kwamba walikuwa wanasema kwamba kwa kawaida lazima wafe
so again wafe sio madaktari tofauti okay so here the outcome is always very poor I understood that they were saying that he must die.
Hivyo basi hapa kwa kawaida matokeo huwa ni mabaya kabisa. Hivyo basi nikaelewa kwamba walikuwa wanasema kwamba lazima afe.
With 96% damage here this level normally and the outcome is always very poor.
Na 96% ya mapafu ambayo yameharibiwa kabisa na virusi vya corona hapa wakasema kwamba hapa lazima afe kwa sababu hapa tunashughulika na hali iliyo mbaya sana zaidi.
Okay, sikia kama walisema lazima afe. But what I've said is that they said that he will have to go because at this level of extensive damage it's not possible to redeem him from death. I understood what they were transmitting to me. Thank you so much. So can we now play the clip and hear what the doctor says? I don't have to repeat Swahili 10 times.
Hivyo basi hapa kila ambacho daktari asema.
Let's hear what the senior doctor said. Let's hear what the courtesy of YouTube. Let's hear what the senior doctor said.
If you look at how COVID-19 patients, especially those who get severe COVID disease, where does it really bring a problem? Where are people requiring oxygen? Where are people going into ICU? Because it destroys the basic function of your lungs. That is the alveoli where the gas exchange happens, are obliterated. So your lung is supposed to expand and contract, expand, and you breathe in and out. So what COVID does is actually kills your lungs. It destroys your lungs. Your lungs stops expanding and contracting. Your lung becomes hard like rubber. So the degree of your lung being affected determines whether you live or die. I've seen so many of those CT scans where it progresses progressively from your lower lobes to the entire lung. The minute it affects 95% of your lung, you're not able to breathe because it is 95% is done, is as hard as rubber. It can't expand and contract. You're 5% of your lung capacity. There is no medicine that you will give that will change that effect in your lungs. And that is why people are dying.
Because your lung destroyed, it's destroyed.
You cannot fix it. It's mechanical.
There's no reverse.
Unless you go, if you're talking of your engine having died because the pistons are not moving, you have to open up the engine, remove the pistons, fix new ones, and do what? And so now, are we able to do lung transplant?
No.
We can't. How many people? So that's the basic principle of
it's mechanical.
It's mechanical. The effect of COVID on your body becomes mechanical in your lungs, and that is why people are dying.
I'll call Waome and hold them accountable for that.
No, let me say this. If you look at how COVID-19 patients, especially those who get severe COVID disease, where does it really bring a problem? Why are people requiring oxygen? Why are people going into ICU? Because it destroys the basic function of your lungs, that is the alveoli where the gas exchange happens, are obliterated. So your lung is supposed to expand and contract, expand, and you breathe in and out. So what COVID does is actually kills your lungs. It destroys your lungs. Your lungs stops expanding and contracting. Your lung becomes hard like rubber. So the degree of your lung being affected determines whether you live or die. I've seen so many of those CT scans where it progresses progressively from your lower lobes to the entire lung. The minute it affects 95% of your lung, you're not able to breathe because it is 95% is done, is as hard as rubber. It can't expand.
It affects 95% of your lungs.
Anasema kwamba mara tu inapoathiri 95% ya mapafu yako.
The moment 95% of your lungs are affected by coronavirus.
Mara tu 95% ya mapafu yako inapoathiriwa na virusi vya corona.
The senior doctor and former CEO of KMPDU.
Daktari wa ngazi ya juu kabisa na aliyekuwa mkurugenzi wa KMPDU.
Kenya Medical Practitioners and Dentists Union.
Kenya Medical Practitioners and Dentists Union.
He says the moment 95% of your lungs have been affected by coronavirus.
Anasema kwamba mara tu 95% imeathiriwa ya mapafu yako na virusi vya corona.
You must die.
Lazima ufe.
There is no medication that can reverse it.
Anasema kwamba hakuna madawa yoyote ambayo inaweza kuirejesha.
There is no surgical procedure unless you have a lung transplant.
Hakuna upasuaji wowote ambao unaweza kufanywa ijapokuwa tu uwe na kuandikizi la mapafu.
And yet we know that the senior Archbishop Litunda was 96% of the lungs destroyed.
In hali peja ya kwamba Askofu Mkuu Litunda alikuwa na 96% ya mapafu yake yameathiriwa kabisa na virusi vya corona.
Then the Lord shows me the new lungs that he placed in him.
Alipo Bwana ananionyesha mapafu mapya ambayo aliweka ndani mwake.
We really celebrate the Lord for this time. So blessed people, the scripture on 2 Peter chapter 3 verses 3 to verse 9, one could have read it a few years ago and ask, what is different? We go to work normally. Nothing has changed. Why are you saying the Messiah is coming?
Hivyo basi, watu wabarikiwa, andiko la kitabu cha Petro pili, sura tatu mstari wa tisa, wa tatu hadi wa tisa, watu hapo awali wangesema ya kwamba, tofauti kwa wapi, tunaenda tu kawaida kazini.
They would have read it and said, yes, it is true, nothing changes.
Wangesema, wangeisoma na kusemea kwamba ndiyo ni kweli hakuna chochote kinabadilika.
Have you seen God intervene in a more direct way to show us the time is over?
Je, umeona Mungu akiingilia kati katika njia moja kwa moja ili kwamba kutuonyesha kwamba muda umekwisha?
But I'm glad that this generation at this time on the earth, nobody can say that again.
Lakini ninafurahia kwamba katika kizazi hiki kwa wakati huu duniani hakuna mtu ambaye anaweza kusema hivi tena.
Everybody now knows that the Messiah is coming.
Kila mtu sasa anajua kwamba Masia anakuja.
Because of what has happened to the earth.
Kwa sababu ya kile ambacho kimetendeka duniani.
And how life has changed totally.
Na jinsi ambavyo maisha yamebadilika kamilifu.
So blessed people, this morning is revival time.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa, asubuhi ya leo ni wakati wa uvuvio.
I want to give you back to revival.
Ninataka kurejesha tena kwa
uvuvio. So we may continue with the revival tonight.
Ili kwamba tuendelee na uvuvio usiku wa leo.
But the message I wanted to give you, we'll have it on Sunday. It's quite an extensive message. You have to begin quite early, maybe 5.
Lakini ujumbe ambao nilitaka kuwapatia, tutaupata siku ya Jumapili, ni ujumbe ambao ni mrefu kabisa. Uende tutaanza saa 11
jioni.
The Lord bless you.
Bwana awabariki.
I'm going to lead you to the Lord.
Ninaenda kuwaongoza kwa Bwana.
Eventually.
Hatimaye.
And then bless you.
Alafu ni wabariki.
Right now I begin by blessing all the senior bishops all over this land.
Sasa hivi ninaanza kwa kuwabariki maaskofu wote kote kote katika taifa hili.
And bless all the senior overseers and the senior pastors in the mighty name of Jesus.
Na kuwabariki waangalizi wote wakuu pamoja na wachungaji wakuu kote kote katika jina kuu la Yesu.
I bless all the senior archbishops globally.
Na ninawabariki.
Beginning with South Korea.
Na ninawabariki maaskofu wote wakuu kote kote duniani kwanza na Korea Kusini.
And then my own daughter Mama Mirei Banza.
Halafu binti wangu mwenyewe Mama Mirei Banza.
And Nathaniel Banza.
Na Nathaniel Banza.
They are such a big burden for Europe.
Wanalo mzigo mkubwa kabisa kwa ajili ya Europa.
In the Netherlands and also in Brussels in Belgium.
Kule Netherlands pia kule Brussels.
And all the senior archbishops look for in the USA and Australia, Dr. Amish, all over the world, Arthur Park South Korea, and all the pastors and the bishops up to Malaysia.
Na pia maaskofu wote wakuu kote kote Australia, Professor Dr. Amish Adu,
Venezuela. And also we have Visconti, who is watching over the entire Latin America and is based in Lima, Peru.
Na tunaye askofu mkuu Visconti ambaye anaangalia mataifa yote ya Latino na pia yuko pale Lima, Peru.
And also the archbishop elect in charge of Colombia.
Na pia askofu mkuu mteule ambaye anasimamia Colombia.
Adriana Rose together with Bishop Eric Rose.
Adriana Rose pamoja na askofu Eric Rose.
And I know they have opened 2 radio stations there right now to facilitate this message.
They have
opened 2 terrestrial radio stations. They're running 2 radio stations in Colombia.
When
hence this announcement on the glorious coming of the Messiah.
Anna Antila in Finland. Anna Antila kule Finland.
Julia Palga in the Netherlands.
Julia
Brunswick in Germany.
Julia
tremendous Brunswick. Job there. And all over the world. In China, my own son, John Chen. Doing a very tremendous job.
Akifanya kazi kubwa
kabisa. Very powerful job there.
Kazi ya nguvu kabisa huko.
They are even wearing the sackcloth. They are trying to follow the footprints of what Kenya followed.
Hata wanavalia mavazi ya gunia, wanajaribu kufuata nyayo ambazo Kenya walifuata.
And you see now the Lord has begun to visit China. Their ears open. When a healing service is done here, they are also healed.
Na unaona kwamba Bwana ameanza kutembelea Uchina kule. Wakati ambapo ibada ya uponyaji inapofanyika huko, hapa pia huko wanaponywa.
Archbishop Paula Louis.
Askofu mkuu Paula Louis.
And then also Archbishop Luciane Toledo in Brazil. Tremendous job. She presented a like number of people healed, which I forwarded to our team here.
Na pia askofu mkuu Luciane Toledo kutoka Brazil ambaye anafanya kazi kubwa kubwa kabisa huko.
And all over the world.
Na kote kote duniani.
Also Nilda Mayo, she's also looked at Costa Rica.
Na pia Nilda Mayo ambaye anaangalia Costa Rica.
But she is in New York City.
Lakini yuko katika New York City.
But she's always looking at Costa Rica and transmitting the announcement to that nation.
Lakini kila wakati anaangalia Costa Rica na pia kupeleka tangazo katika taifa hilo.
The hour for righteousness is now.
Saa ya uhaki ni sasa hivi.
This is the moment for repentance and the return to holiness.
Huu ndio wakati wa toba na kurudi kwa utakatifu.
There is a greater kingdom that we belong to.
Kuna ufalme mkuu ambao sisi ni wamiliki wake.
We belong to the kingdom of God Almighty in heaven.
Sisi ni wenyeji wa ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi mbinguni.
The Bible promises very well that you the believers, this church age, you the Gentile church, you would not see the great tribulation.
Na Biblia inaahidi kabisa vyema kabisa ya kwamba ninyi waumini, ninyi kanisa la watu mataifa, kamwe hamtaona dhiki kuu.
The Bible promised very well that the Lord would take you, as you see in the book of 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17.
Biblia inaahidi vyema kabisa ya kwamba Bwana atawachukua kama vile mnavyoona kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16-17.
It says, for the Lord himself will come down from heaven.
Anasema kwamba kwa maana Bwana mwenyewe atashuka chini toka mbinguni.
With a loud command.
Akiwa kwa sauti kuu.
And with the voice of the archangel.
Na kwa sauti ya malaika mkuu.
And with the trumpet call of God.
Na sauti ya tarumbeta ya Mungu.
And the dead in Christ rise first.
Na wale waliolala mauti wakiona mwamini Kristo watafufuka kwanza.
After that, we who are still alive.
Baada ya hilo sisi tulio hai bado.
And are left.
Tuliosalia.
We'll be caught up together with them in the clouds.
Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
To meet the Lord in the air.
Ili kumlaki Bwana hewani.
And so we will be with the Lord forever.
Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
Therefore, encourage one another with His word.
Kwa hiyo karitianeni kwa maneno haya.
So there is so much in there about the rapture of the church.
Kwa hivyo kuna mengi kabisa mle ndani kuhusu unyakuzi wa kanisa.
And if you tie in with John chapter 14 verses 1 to verse 6.
Na ukiunganisha na kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 6.
And you tie in with 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58.
Na kisha unganisha na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 50 hadi 58.
Then you understand that this is a very key event, very pivotal. It will tip the scales, this event.
Hivyo basi uelewe ya kwamba hili tukio lililo nyeti sana zaidi kabisa ndio ambayo itatupa ratili juu kabisa.
This requires that we prepare very well in holiness.
Na hii yahitaji ya kwamba tujiandae vyema kabisa katika utakatifu.
That we may wear the garment of righteousness, such that when that moment strikes, then we'll be found ready and never be put to shame.
Ya kwamba tupate kuvalia vazi la uhaki, ya kwamba wakati huu utakapogonga tu tupatikane tayari wala tusiwekwe katika aibu.
So that's why it's very important at this hour that many people are joining the ministry of the Lord. And some are coming back. I welcome my son Reverend Chemiati of Kapsabet. I also welcome him here tonight.
Hivyo basi ndio sababu wengi kabisa wanajiunga pamoja na huduma hii na pia
wengine wanarudi.
Na wengine pia wanarudi katika huduma hii.
So I welcome my son Reverend Chemiati of Kapsabet.
Hivyo basi ninamkaribisha mwanangu Kasisi Chemiati kutoka kule Kapsabet.
And so the bishops will go and assist him and establish a church for him.
Hivyo basi maskofu wataenda kumsaidia na pia kuwekeza kanisa kwa ajili yake.
Everybody must be given a chance.
Kila mtu lazima apewe nafasi.
I welcome my own daughter Senior Bishop Maureen Wechuli.
Karibisha binti wangu mwenyewe Askofu Mwandamizi Maureen Wechuli.
All those who have joined us, we may not have presented here today.
Wote ambao umejiunga pamoja nasi huenda tujawaonyesha hapa leo.
I welcome my son Reverend Dr. Maluma Jack Maluma of Canada and DRC Congo now.
Ninamkaribisha mwanangu.
He has the branch there.
Ninamkaribisha mwanangu Kasisi Daktari Jack Maluma ambaye pia yuko kule sana na pia DRC huko ana kanisa huko.
Hallelujah.
Hallelujah.
So everybody must be given a chance to prepare for this event. This is a key event.
Hivyo basi ni lazima kila mtu apewe nafasi ili kwamba kujiandaa kwa ajili ya hili tukio lililonyeti sana.
The Bible says nobody knows the day or that hour for that day when you come.
Na Biblia inasema kwamba hakuna mtu ajuaye siku wala saa ya siku hiyo ambapo atakuja.
And so we keep watch. We need to be ready and prepared all the time by making sure we are wearing the garment of righteousness.
Hivyo basi tunakesha, lazima tuhakikishe kwamba tuko tayari na tayari sana zaidi kila wakati tukiwa tumevalia vazi la uhaki.
That's why all this I'll cover in the message that we have that is coming up, the message of the rapture of the church.
Na ndio sababu haya yote nitaweza kuyaangazia katika ujumbe unaokuja, ujumbe kuhusu unyakuzi wa kanisa.
Already I've touched a scripture that is meant for that message of the rapture when I touched on John chapter 12 verse 32.
Tayari nimeguzia andiko
that appertains the rapture of the church. That was the message to come in the rapture.
Tayari nimeguzia andiko ambalo linaguzia huo ujumbe kuhusiana na unyakuzi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 32.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that's why it's such a historic time upon the face of the earth.
Na ndio sababu ni wakati wa kihistoria kabisa juu ya uso wa dunia.
When the Lord is demanding preparedness, he's announcing the coming of the king.
Wakati ambapo Bwana anadai utayari, anatangaza kuja kwa mfalme.
So may the Lord bless you.
Kwa hivyo Bwana awabariki.
But I want to lead those who want to receive the Lord at this hour.
Hivyo ninataka kuongoza wote ambao wanataka kupokea Bwana kwa wasaa huu.
Before we enter into the revival session again.
Kabla tuingie katika awamu ya uvuvio tena.
You want to receive the Lord, repeat after me. Say, Mighty Lord Jesus.
Sema Bwana Yesu mkuu.
I surrender to you tonight.
Ninajisalimisha kwako usiku wa leo.
And receive you as my Lord and my Savior.
Na kukupokea wewe kama Bwana wangu na Mwokozi wangu.
I am decided tonight.
Nimeamua usiku wa leo.
To turn away from sin.
Kugeuka kutoka kwa dhambi.
And return to you my Lord Jesus.
Na kukurudia wewe Bwana wangu Yesu.
I receive you in my heart.
Ninakupokea moyoni mwangu.
That you may establish the cross and the blood of Jesus in my heart.
Ili upate kuimarisha msalaba na damu ya Yesu katika moyo wangu.
That you may sensitize me on this hour of preparation. nation, preparedness.
Ili kwamba upate kwenye makinisha katika wasa huu wa kuwa tayari.
Fill my heart with the Holy Spirit.
Ujaze moyo wangu kwa Roho Mtakatifu.
Mighty Lord Jesus.
Bwana Yesu mkuu.
And establish your word in my heart.
Na uimarishe neno lako katika moyo
wangu. Seize on my Christianity.
Ili kwamba upate kukoleza ukristo wangu.
Seize on my salvation.
Nikoleze wokovu wangu.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Today I am born again.
Leo hii nimeokoka.
Amen.
Amina.
Let us go straight to a worship song.
Twende moja kwa moja kwa wimbo wa kuabudu.
At the Uhuru Park.
Kule Uhuru Park.
But before we do that, they will just take you a little bit on South Korea, so you see the big meeting that took place there.
Lakini kabla tufanye hivyo, watawapeleka tukidogo kule Korea.
On their way to Uhuru Park and Central Park and many other places tonight.
Wanapoelekea Uhuru Park, Central Park na pia mahali kwingi kabisa usiku wa leo.
The big meeting at the Olympic Stadium in South Korea.
Kutano mkubwa kabisa pale Olympic Stadium kule Korea Kusini.
And also across the nation.
Na pia kote kote katika taifa.
In Incheon.
Kule Incheon.
Busan.
Boryeong. Daejeon.
Seoul.
Those
meetings are mighty meetings. Only now we look back at the announcements that were being made there.
Hizo mikutano ni mikutano mikubwa sana zaidi. Ni wakati huu tu sasa hivi ambapo tunaangalia nyuma na kuona lile tangazo ambalo lilifanywa huko.
If they are not ready, we can go to Uhuru Park right away first and then we'll handle this. Thank you, the Lord bless you.
Asanteni Bwana awabariki.
Let us prepare for the coming of the Messiah. When that day comes, will you be found in righteousness? You are so busy that even when God speaks, you cannot hear. God is asking the people of Korea to repent and turn away from sin and prepare for the Lord of Lords. Prepare for the King of Kings. Prepare for the Messiah. The Redeemer. Or if you want to take Jesus for the first time, lift up your hand very high. I see all the hands have gone up. I see all the hands have gone up. Let us clap to the Lord first of all. The mighty Lord Jesus. My Redeemer. My Savior. Tonight. I open up my heart to you. And I receive you tonight as my Lord and Savior. Gracious Lord, establish your word. In my life. And fill me. With the Holy Spirit. Come
In the mighty name of Jesus.
놀라운 예수님의 이름으로 기도합니다.
Today,
오늘,
I am born again.
저는 거듭났습니다.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.